Abakusandena chimbina barubura mufire muche kwate aku era kuno funa five.
Imagine.
Basopo. Dalishe wako na fume choje tinegero kurusha ine. Soja me komando rupa na rusendera papuvea. Shimwena wako na fuma. Shimwena mwaba vyashi. Famili pira nilevo. Urani ya watiku inapati. Chafuma kukuru marwa wina. Mecho nchirengira kukukushina. Oh, oh. Rich family kakule murine. Chafuma kukuru marwa wina. Mecho nchirengira kukukushina. Oh, oh. Rich family kakule murine.
Chitangana lule shoko na fuma mbona kwa tiri mdia. I've never been there. Kutavyo kuchushi no kushiva. So mbona kwa tiri mbino kuchula. I've never been poor. Ngana kwebo mwona pita kuwaka. Ngana kwebo kona kudira kutiwaka. Nukwene penja shupule mama fiashi. Nikulio imono kekele wino kutashi. Nifata tuwa kula ngawa mwana kato. Ngana hivi paine nakatapa kutinatua. Kuta kwa batitata wezuni ya kereke. Atiri istu mwana saba kolo jengote.
Chafuma kukuru parwa wina. Mejo nchirengira kukukushina. Oh, oh, oh. Rich family kafume murine. Chafuma kukuru parwa wina. Mejo nchirengira kukukushina. Oh, oh, oh. Rich family kafume murine.
Competition counts me out. Njifuaina vewewa kubera vekuma kiasi. Icharo tachaba kia kunjusa. Voice to shamu mona divinji. The best on you is in bad. It's another family's hope of survival. Muli mwasana. I wish you about the film. Pita munga ta umpe perero. Kuangora mika komu mapepo. Life ya mapepo zero. Te tuka chomboro lero tuka mona piro. Kulani yaba vyati kufisha. Nani ya luka kapondo. Life ya muimpisha.
Nalishi wako na fume chote tinegeru kurusha ime. Soja me komando rupa na rusende ya pakutea. Shimwela moko na fuma. Shimwela mwaba vyashimu. Kwa mibira nilevu. Urani ya watiku inapani. Shafuma kukuru kwa wakita. Mecho nchiregira kukukushina. Waka rich family kakume murine. Chafuma kukuru kwa wawina. Mecho nchiregira kukukushina. Waka rich family kakume murine.
Kusatioko kambeza. Tuwa wane mpumu kindeza. Na maustas. Boswano mumba. Na iwe. X family. Bigi chopa chambeshi. Boss Junior Yellow. Copa Boys. Self Boss. Kim Kati. Papa Skore. Timpapa Badup. Swisha Bad Nigga. Chow Down. Boteki Babonga. Set Sky Electronics. Kira no Usaka. Kanari Nako Katman Barusaka. Bot the Saints. Bahiri Gachan. And some G Mafia. Alonso. Ifuna 5. Yakuri UTM.
Stop, stop. Boss Motors. Hela Fuleza. Mochino. Ari Dola. Super Zala Jeff. Justin Motors.
Smart. The Social Boss. ETM.
The bigger with 10.